Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami ayikolana buso wami awukolana ilondoloze zuhambe nami. Dawoyami ayikolana buso wami awukolana ilondoloze.
Ayikolana, buso wami, awukolana.